Minamba Sela Media.
I still kiss, baby.
Hey, what did I do today? What is that you want great? What did I do today? What did I celebrate? What did I do today? What is that you want great? What did I do today? What did I celebrate? Kwanza bwana sifiwe, hallelujah. Tulowona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda yuya. Meza ucheze, cheze ya yu. Leta misosi jiachie kula. Maisha yenyewe vuvula. Panga ni wengo kushula.
Na tui jui kesho.
It's a holiday. Yani holiday. It's a holiday.
Sijui mwaka gani mtajenga choki banda. Mwisho nije kufabora njipera kuliko kuzichanga. Na mapenzi mtanangea na gafadhila.
Na uo umejipanga. Ona karamikia na kuna balia na kulavule mwamba.
Oya ni
pauza uza. Pauza uza. Pauza uza mapenzi. Pauza uza. Pauza uza. Mausa uza, mausa uza, mapenzi mausa uza.
Kwanza bwana sifiwe, hallelujah. Tuloona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda yuya. Meza ucheze, cheze ya yu. Leta misosi jiachie kula. Maisha yenyewe vuvula. Kwanga ni wengo kushula.
Na tui jui kesho.
It's a holiday. Yani
zombie, zombie ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Uyu zombie jama zombie.
Uyu zombie.
Zombie ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Uyu zombie niye zombie, uyu mwana na bala. Kazombie kana sifa, zombie ana bala.
Uyu zombie jama zombie.
Uyu zombie.
Zombie ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Comic Slicer.